sun but call a towing but not bow it.
One and go see to the gun, I put you a hate to the knee. Na bombe unaongopa tena ukelewa unawaza makalio unishida kumaliza kasalio siya upole mwelekele mwenzio asijisahau kuweka linki kwenye boya kwanza bombe so matikiti nana kuiacha siyo laisi wazo la kuwata kumbiriliti unazele bombe weibilisi uongo umelewa.
Yeah.